Square Music.
Yes, a man. Yes, I yes. So lazima kukamia, mia. Wapi nafasi wajione, wakikutisha weka nia, mia. Acha namba waisome, nasaka shilingi na sifanyi kushindana. Ukijingiza kingi atuchelewi kukukana. Anayekusema mkikutana we mchekele, ah, we mchekele. Anayefosi kufana na we mpoteze, ah, we mpoteze. Kinoma noma jeje, ah, we mpoteze.
Mwanangu wakitoka usirudi, fanya tutu pate dish tushigudi. Watakupa maseke kusudi, ili tu wakuto kwenye mudi. Kila simu na yotimba wa usiko na jificha masnichi wanazimata. Nikiwa ndani na maniga wa mambwiga walofika, so lazima tu watashanga. Na wanangu
toka stachelo akumudi kapiga mbisha mbili tatu haina budi naenda kutafuta nkipata tushiguni na wewe uniombe nisende makosa baraka za bibi baba na mwana sende makosa masnetu najipanga kwa chini sende makosa. Yeah, mizibo zibo simo sonajua pale kati mbinya hapa Messi Ronaldinho ino mindo Ronaldo kocha Zizu so Mourinho. Mi simo simo simo
mwanangu mi nikipata we nikipata we umipata wewe piga goli kama samata we samata we bendera ino pepe
mwanangu wakitoka usirudi fanya tutu pate dish tushigudi watakupa maseke kusudi ili tu wakuto kwenye mudi. Kila simu na yotimba wa usiko na jificha masnichi wanazimata. Nikiwa ndani na maniga wa mambwiga walofika, so lazima tu watashanga. Na wanangu
tafuta kazi, sio kazi.